Nenda nene netunulira obulungi bwo nembigattagatta mwawo nempisa zo walayi wakimala nene wange wakimala olulala ndoberaberako okukakesiko olulala ndoberaberako okukayindoka kalungi wakimala nene wange wakimala wantuuka ku bwongo lyeno nzamira mu bwongo ewange wakimala siraba na mulala wantuuka ku bwongo walayo nzamira mu bwongo no wange wakimala siraba na mulala sikiriza nkikugambe
wakimala wakimala ewange wakimala wakimala nze siraba mulala nze siraba balala eno wakimala wakimala kabakole batya wakimala nze siraba mulala nze siraba balala
oli buwomi wanjita bebe kuloga nenkubagana bebe yagweya wangula empaka bebe yagweya sanira ewaka bebi wange nkwagala bolabe yabalala nokufuna nze nembata
kabakole batya nze siddayo genda namulungi siddayo
bebi wange nkwagala bolabe yabalala nokufuna nze nembata
kabakole batya yo siddayo wamponya nnyo nze siddayo eno wakimala wakimala ewange wakimala wakimala nze siraba mulala nze siraba balala eno wakimala wakimala kabakole batya wakimala nze siraba mulala nze siraba balala
Bemipoge bampise wamba bebi twerage tekiruma kayetuge
nze ngeze nawe yo siddayo ewange wawambe yo siddayo
kalionso miro miro kwetulumya miro miro tetugenda mukwano twelagate mukiryo wamba bebi wawamba omutima nebirowoze byange watwano
wakimala wakimala ewange wakimala wakimala nze siraba mulala siraba balala eno wakimala wakimala kabakole batya wakimala nze siraba mulala nze siraba balala
BN Pompeo.